wona malanga yahamba awufona ukukhulumi lutho nami ngikhathele ukucabanga ngawe ngitha ukhathalele ungilahlile awufona ukukhulumi lutho nami ngitha ukhathalele ungilahlile awufona ukukhulumi lutho nami ngitha ukhathalele ungilahlile awufona ukukhulumi lutho nami.
Ngisendeleni, 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 ngisendeleni,